Kwa majina ni yani?
Na kujua
na niko na marafiki
Alexis on the beat.
Tucheze pamoja, ona leo vile tunatesa. Hizi tumbo na kilo si hoja, yani party bila pressure. Kina dada power, kina dada power. Si tuli hustle, tumepata pesa. Kina dada mpo, leo ni kulewa, hakuna kutekwa. Kina dada mpo, I am happy today.
So happy,
I am happy today.
Fake friends upantambua
nope.
Na ikifika weekend wanantambua
sana.
King wa sherehe na tokianga nimeiva. Na mapainting safi safi wameiva. Lot kulipok, lot uchomeliva. Mbono kwen shock, writer kupita man mabangi. Mekuchoku mekwa mblaka lupita. Pointi marangi redha ndia likuwa na pita.
Ingoma ni noma, inanifanya nisikia kudance. Ini kiboko yao, summertime niko na mapatika. Kando ni maden, kiboko yao. Ni noma, inanifanya nisikia kudance. Summertime niko sama patika. Kando ni maden, kiboko yao.
I'm happy today,
so happy.
I am happy today,
so happy.
Chote, mm-hmm. Atu nunu eiba yote.
Go be the way though. Da
murata Stupendana tukiwa maji Ata bila ganzi Na Japani digitali Kuna unambali Mula tuweke hayo Tuende mbali
Tiki taka, tiki taka, tiki taka. Furaha.